ZWAP.com.
Sifo Simbiesi benda mdara. Hey yo PC, I got you on this. Tio ha.
Hey, Nini Abuino and it's a PST production.
Nina Jaida JF. Hey, umuhusi Ngati Sochi. Nina Jaida, Nina Jaida. Aha.
Nina Jaida we.
Na kuona siri nina mfeda ineyeze ya zoona. Peni na kona veni naona. Chenze ni chikondi malavu ya zoona. At first sini na pirife. Waipari bonse ni konde poche eve. MP true why for you. Weku ni chinja noni panga brand new. Pata keni na kuona na kukonde rago. Mind spirit bodanso. Kutumpiri vaba bondyo murafu. Kukukonda noreka vausafu.
Nina jaila we.
Ndiwe nifuna teiri. Kunja mkati sokoro na kuseri. Pako kusanga ndatasha nalishuka. You give me air na mafruits ya shuka. Kamutengo kovuta kunyuka. Ana manga chifuta kutuka. Ndiwe mkazi ya wawena ni viteko. Ni murido singafuni ni kateko. Na kutaida na taida cheweo. My wish ni kukota na weo. Love yanga is just for yuma. Take care osaireka kuyuma.
Nina taida weo.
Number one, I love you, I cherish you, you my everything. Oh, 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 oh. I'm addicted.
This one is for you, baby. Hey, mfaku ngasuntrusta. Batuziziwa, number my number. Ndiwe number one. Kwa ine. Yeah. PST, I see you. Yeah.
ZWAP.com.